name. Mungu wangu, ona kidogo lichonjalia mimi. Kuna watu wanakerekwa, wanaume haya. Hapo ndo sinata vyangu, naishi nyumba kupanga. Sankijenga itakwaje, matanwekea sumu, mataniua mimi. Siku zifanani, kesho yangu yaja, oh yaja. Nitanunua kandinga, wale watakao nipinga. So pandishi chochote, kirusha mshale unadunda. Nando mana minadunda tu. Nalindwa na baba niponga ngari na siogopi chochote, kirusha mshale unadunda. Buku yangu, niko happy. Kisicho riziki na chana nacho. Dala yangu, bukta yangu, shati langu, niko happy. Kisicho riziki na chana nacho. Chochote.